te kubula kamogo Ebyo bizibu byabwe tebikwata konze mukama yampa yampa nyo Mazima siwana bemalala bwe bawane biye byobwongo upepi Bino binjogera biva ku mutima gwange bwe tunula mu maaso Omuntu omuyonjo alinga emmunye nga lwaki sikuwanako omulungi leero waliwo lwomwenya ennaku nezimulisa era nze mu mutima mundo ensiini namugwe kanyimba kuliriza bulungi mukwano ndikugwe oli kawoowo akasingayo bulungi
enkulira nekumuza maaso
kano kenyambala buli omu nagoberera Akawawa wakasima yobumu
Kenkulira nipumu za maso
Kano kenyamba labu nyomuna kwa matu Uli kawawa wakasima yobulunji
Kenkulira nipumu za maso
Kano kenyamba labu nyomuna kuberera Akawawa wakasima yobumu
Kenkulira nipumu za maso
Kano kenyamba labu nyomuna kwa matu Oli mulungi hani Echo nchidamwe mirundi jenja gala Aba pito muyaye mbulwa kubangu Tijisabuli wa mweyo jengenda baleke Anira wakachi webuli chabuti Anabisa nyoli basange Tulirote meufumita kumutima Wewe chusa kulira mulubuto Fuse baby mukwano Na yemu kama yampa Omuntu atali na lukondo Atene bukuba tomanyi kulumya Omuzingo mutali njuchi Sirumana yate mulimu mbisi Amazimo bulungi bulina nebweba nyange kusinga bweru Olika wawa wakasinga yogulungi
Kulira nekumu za maso
Kano kenyaba la mulio muna goberera Kawawa wakasinga yogulungi
Kulira nekumu za maso
Kano kenyaba la mulio muna kwa matu Omusana gugule, obude buziba nebumale miezi
Sinikutanage
Esine wechuka, gechi yenje chigowe nkoku nilerawo
Sinikutanage
Katika valekane, kaka itakati mkone ye mkwano
Sinikutanage
Omusana gugule, obude buziba nebumale miezi
Sinikutanage
Esine wechuka, gechi yenje chigowe nkoku nilerawo
Sinikutanage
Kuma, kuma, kuma mkwano Guma, guma, guma mkwano niberao
Sinikutanage
Omusana gugule, kabude buziba nebumale mizi
Sinikutanage
Esine wechuka, gechi yenje chigowe nkoku niberao
Sinikutanage